tujye kurema indirimbo ivuga ngo abanyempano benshi uyu munsi wa none ntago bakiri muri iyi si abanditse indirimbo zagaruye benshi ku gakiza bari bagiranye abari intwari mu byo kwizera bahumishijwe amaso ariko uko ibyo byose biba ni ku rukundo rw'umwami rwiyongera umunsi ku wundi maze imbabazi z'imana zikuzura isi twebwe abahora imbere yawe tugahabwa ihumure abahora imbere y'imana tujya duhabwa ihumure nubwo hari abitaye kubirabagirana ariko abari imbere y'imana tujya duhabwa ihumure ntabwo tujya twibona hatari yesu nta nawe muriho ntawe uriho ahatari yesu ntabwo turiho ubwira imana uyibwira ngo unyibuke mu minsi mibi unkura ahangaha atabona ni wowe ntegereje w'ubutabazi kuko ntabwo nibona hatari yesu niba isengesho rya ry'uyu mugoroba ubwira imana ngo ntabwo nibona aho utari mwana abanyempano benshi barukiye mu bituro abanditse indirimbo zagaruye benshi ku gakiza bari bagiranye abari intwari mu byo kwize bararashwe baragwa abari baturangaje imbere bahumishijwe amaso n'ibirabagirana by'isi abanyempano benshi bakiye mu buturo abanditse indirimbo zagaruye benshi ku gakiza bari bagiranye abari intwari mu byo kwize bararashwe baragwa abari baturangaje imbere bahumishijwe amaso n'ibirabagirana by'isi turimana
abanyempano benshi barukiye mu buturo
ni benshi cyane
abanditse indirimbo
abo nabo barahari abo nabo turabazi kwizera bararashwe baragwa abari baturangaje imbere mu ndirimbo bahumishijwe amaso
n'ibirabagirana by'isi
ariko ukuboko byose byiyongera
ubwiko byose imanika urukundo rwawe rwiyongera
imbabazi zawe yesu
imbabazi zawe zikuzura isi maze abahora imbere yawe tugahabwe
ushima imana kubw'iyo feva yaguhaye ku ibyo byose
ubwiko byose bibane ku rukundo rwawe rwiyongere umunsi ku munsi
imbabazi zawe ejo butabazi ntago tujya twibona aho utaremwa inkuru nziza y'ijambo ryawe turayumva inkuru nziza y'icyo wavuze turacyumva utwibuke mu minsi mibi udukura hato wowe dutegereje utabazi kuko nitwibona atari Yesu amen amen inkuru nziza iva ku Mana ndayumvise umutima wanjye ndawukiriye ishimwe ryawe iteka ryose utwibuke mu minsi mibi udukura hatabona wowe dutegereje utabazi kuko nitwibona atari Yesu amen amen inkuru nziza iva ku Mana ndayumvise umutima wanjye ndawukiriye Yesu ishimwe ryawe
Ishimwe ryawe iteka ryose
모티마 와드
모티마 와드 나야 주리에
시간을 다운 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 다운
시간이 다운 때가
주님 바라 나발이 하노
한 번
모티마 와드